kulan ciyaareedkan oo loo qabaday farqo xooto ka dhisan degmada Weejida kaasi oo dhabanka wasaaradda arrimo gudaha dawladda Koonfur Galbeed ee dhanka Furtiya kooxa ka dhisan degmada Weejida ee gobolka Bakoola iyo wali balanka magaca Dareeya koobka nabad iyo isdhexgalka bulshada xiritaanka ciyaartu iyo wali ba gobro ku hayaa wasiirka wasaaradda arrimo gudaha Koonfur Galbeed maamulka degmada Weejida baahda ciyaaro iyo qaybo shal duwan ee bulshada degmada iyadoona lamada kooxood milisiga ka bandhigay ciyaar xiisa badan wasiirka wasaaradda arrimo gudaha Koonfur Galbeed Cabdullaahi Haaji Sanow Manuura ayaa hambalyay kooxda guuliye ratay usoonka amaaniga dadaalsho wali bana sidoo kale uu sabogaadiyay ciyaaro iyo isdhexgalka la qabdiya
ilaahay isiin wajiga ka sii gubaar ismaaradayaan isbartiibadu tusaale weynay inta maayl ka dhisay iska waxa uu qabso lan hay'ad oo maal gelinayna shacabka iyo bulshada reer Weejida dhisadeen tan may buu waa ka tusaale qaado waay maayl raadayaan ilaahay isiin dadaal la masal heraana insha Allah siiyay musa ka dheero oo tan maay in wana karbad ka dheeray sheekada ka tala galaan biidina Allah taala ilaahay isiin may faraana inay degmooyinka kale inta aan kooyaan may hayso tababaran kooyaan may fadaana degmooyinka kale tababaran la qabado ama ciyaaro la qabado oo dilka qabado ilaahay idin sii weejo si aan muurti way weejo si aan muurti aan muurka saayla dambeenay furkas ay la dambeenay ilaahay idin sii masi rajee gool iyo may farxad igu imaamulka usbuna may rajee in garab ay suurtaan afadaana ilaahay idin sii uun garabkiisa suurugna sidii guddir siyaada la fariintina madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdiaxiis Xasan Maxamed lafta gareen deer siyaana dadaalshay iyo hormay duqaad iyo leh ka deeri walaalun isan arigaasan iyo leh isku duubanaantin may buwaha waa dibka uma meel walbada roogna haan waay dadna ma fahmayaan isagaan nima dhaawayaan dadno ma horkooyaan ma dhibaasayaan laakiin may ogaada saaraa horumar iyo leh wada jir iyo wanaag inta ku bilaawaa si ogaada isbartiiba may ballan qaadi baan kaarbad u dul dhakantay ilaahay adeesii oo shiidoon dambisan ka dheel ilaahay adeesii way iyo leh siinaysay ku faray in iyo leh tara boonka istaaga la singo fadaa anigu habay tara la fadaa ilaahay isii uun garabkii aan gobolkii aan
degmada Weejida iyo waliba ay ku mid tahay degmooyinka lagu dareemay horumarka dhiniga iyo isdhexgalka bulshada iyo amanka